Smart.
Akadiro, landa pojuba, pasa manama, waji mama, jelabo, kariba nase. Atahia we nase, iba zavina, bafuna si bafuna wa zavina. Insansa ni we, kanafaka mojusi, everybody dangaza. Niko fulama wa dangaza, ma, bifina tansi acho dangaza. Dangaza, 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 bakonda yako, bafuna yako. Ulina aseche konka mapaya Nimo vanu yunangaji na nitani Vota mbaba baka bakonda yako What, what, what? Bakonda yako Bafuna yako Hamashapa Hey! Ukavina bafuno kasha Ha! Big pwete ujanganisa Hapa vina ija dansi atyo dangaza Chiku memo tu Amashapa hey. Ikanyanganya afuno kata Mbuyo ikulu size vana mulenga Hilekelele Fikwese kwese na ine nipokerele Amashapa hey. Ikanyanganya afuno kata Badize pati mixi mbumbumbushe Ingoma zapa zambia zimbe kamushe Benyuni Ichiri monish Iyeme ya lila Ya lila Hapa nikuflama watangaza Chuli yangani ikali Baza vina Bafuna si bafuna baza vina Insansa niwe kanafaka mojusi Everybody dangaza hey. Nikuflama watangaza Ma Vina tansi acho dangaza 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 bakonda yako Bafuna yako Ulina aseche konka mapaya Nimo vanu yunangaji na nitani Vota mbaba baka bakonda yako What, what, what? Bakonda yako Bafuna yako Ibusushi, busushi, busushi Walikwata busushi, busushi Balange ye busushi, busushi Your mama gave it na shake, shake, shake Papaya bambo punda na mashot, tek, tek Busti mood, ki ade budo Na titwe kiti, iyo mbuyo baifeda na titwe kiti Aset ye akonka mapaya Imo banuyo nangashi na nitani Bota mbaba paka bakonda yako What, 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 what Bakonda yako, bafuna yako Iba zavina, bafuna si bafuna wa zavina Insansa niwe, kanafaka mojusi Everybody dangaza, nikuflama wa dangaza Ma, vina tansi acho dangaza Dangaza, dangaza, dangaza bakonda yako Bafuna yako Ulina aseche konka mapaya Nimo vanu yunangaji na nitani Vota mbaba baka bakonda yako What, what, what? Bakonda